Presa.
Tamizi nk'abandi yitwarukiwe nagaraka abandi umva guhuza nawe ni hatari iwabo n'imbari ni murukari afite nyashi nini gusa naya nyonga n'umuturage ahora yinywera agasoda yarasigaye arakiyumvira Zubeda uko naje kumureba ni nako ngenda mukura akagagara kabigitente uyumva nabirenze kwambara ibirenze twasohotse muri club yambaye igitenge namukunda gusa njyanera
imanzi zakumorana iyo turi kumwe bimera akanyamuneza uyu mutima uzawujyane uzawutuza iwawe kureme mu rukundo
ni kanseri dore bebi wo mu cyaro bizatinda kumumvisha kurya akantu ni kanseri dore agateye ikimwaro bizatinda agira isonari mu bantu ajya guhinga mu murima everyday nabuze umunsi we yanyakatenike we yikundira umuhaka liberté umuzanaho stress aguha verite gusa arafise umutima nameze nka karashikazi yangiriza ubuzima wimuzanaho chips wimutamike ku mutsima amamfata nk'ibisanzwe niyita kwiri zina izo guhinga nizo stora mbarira ni bargers ndanamubona arira icyakubwira uburyo cyabankanira ashaka duhorane kukamfuhira
Mani mfuza kumorana Iyo turi kumwe Nimera kanyamuneza Uyu mutima uzawujyane Uzawutuzi wawe Kureme mu rukundo
Ni kanseri dawe baby wo mu cyaro Bizatinda kumumvisha kurya akantu Ni kanseri dawe agateye ikimwaro Bizatinda agira isonari mu bantu Ni kanseri dawe baby wo mu cyaro Bizatinda kumumvisha kurya akantu Ni kanseri dawe agateye ikimwaro Bizatinda agira isonari mu bantu